problem. Saudi soldiers, Trevor Sandboy, Zangman production. Chine tudembo, akuna mchezo. Akuna mchezo. Babiri babiri pandi dance floor. Akuna mchezo. Chine tudembo, akuna mchezo. Akuna mchezo. Babiri babiri pandi dance floor. Akuna mchezo. Tuliba kami nejuwa kiza wako. DJ nyewe mkuhere ranko. Sente zero home money na dibanko. Zoko mi love this struggle. Babidi babi we make a circle. Pull your mono we anti ne anko. Kuzina buzino draka kuziwe mpako. Don sukuma kusukuma motereke. Doni ejo kunya so sweet. Baby ana bina bisemi. Amazima eti goma kidi. Mini the sample. Yo, yeah. Kazina kanyuma iwe moka tozinemo. Dance upon the beat. We got the money, send it to Kafunamo. Traffic for me, I got a real demo. Load the flow, I'm the king in the area. For the potters, it's the one of the mafia. Stella Shiaka, I can be ready to clear. Cause in a can you meet it? No, go ahead, dear. Chinette, the go, Akuna Mucheso. Akuna Mucheso. Babidi, babidi, pandi, dance floor. Akuna Mucheso. Chinette, the go, Akuna Mucheso. Akuna Mucheso. Babidi, babidi, pandi, dance floor.
Akuna mchezo. 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 Akuna mchezo.